Download kupitia pdjtv.com.
We mushizo utawaua
baba toka black and white freshaga tu twende
baga baga on
oya kuna mta ukujero unapata zigo ukiona laki na nusu tu unauziwa figo watu wanaloza korosho na mta haupo mabibo oya huo mta unaitwa sobibo uswahili ni typical chips unapewa bure unauziwa kachumbani oya oya kuna afadhali wonto ndo anaumwa na bembelezwa daktari watu na mambo ya kishamba kijitu mizima kijiweni na shinda na kujamba ukiwana buku teni pademwa na kona danga mtu wana nyota ya simba unakuta na shabiki ya yanga akipikuwa wali maharage watoto ndo anaenda kuoka mika waita sana kipofu kuendesha boda boda mchungaji na imamu kwa mganga na shinda na kuloka ndo mano bibi yangu alinambia jambo moja yeah. Ukitaka kutoboa
escape from Sobibo escape from Sobibo escape from Sobibo escape from Sobibo
ukitaka kutoboa
escape from Sobibo escape from Sobibo escape from Sobibo escape from Sobibo
Panga mtamzima hapa kari kamkata mke wake kisa chumbani ya katiki yalo mkuta shakilangu ataki tena ulafiki hali yuda nasema umtama snichi hile mungu swa sumani uyo sumani anatokea Sobibo alikuwa mchezaji tena bingwa wa kudribo asumani mtu wa mishe misheni zake impossible alikuwa na kunywa